Esule kumine satu. Wana avangawo wakati mugwe nabbi obomulosi w'ebiroto n'akuwa akabonero ob'ekyamagero. Akabonero ako ob'ekyamagero ekyo ne kituukirira kyeyakugambako ng'ayogera nti tugobererenga bakatonda abalala b'otamanyanga era tubaweerezenga. Towuliranga bigambo bya nabbi oyo obomulosi w'ebiroto oyo. Kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanyanga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna. Munaatambulanga okugoberera Mukama Katonda wammwe ne mwekuumanga ebiragiro bye ne muwuliranga eddoboozi lye era munaamuweerezanga ne mwegattanga naye. Era nabbi oyo ob'omulosi w'ebirooto anattibwanga kubanga ayogedde eby'okujeemera Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi y'e Misiri n'akununula mu nnyumba y'obuddu okukusendasenda okukyama okuva mu kkubo Mukama Katonda oli yakulagira okutambulirangamu. Bw'otyo bw'onojjangamu obubi wakati mu ggwe. Muganda wo, mutabani wa nnyoko, oba mutabani wo, oba muwala wo, oba omukazi ow'omu kifuba kyo, oba mukwano gwo, alinganga obulamu bwo ggwe, bw'akusendasendanga ekyama ng'ayogera nti tugende tuweereze bakatonda abalala, bw'otamanyanga ggwe newaakubadde bajjajjaabo, kuba katonda ab'amawanga ababeetoolodde, abali okumpi naawe, oba abakuli ewala okuva ku nkomerero y'ensi okutuuka ku nkomerero y'ensi, tomukkirizanga so tomuwuliranga, so n'eriiso lyo terimusaasiranga, so tozonyiwanga, so tomukwekanga, naye tolemanga kumutta. Omukono gwo gwe gunaasookanga okuba ku ye okumutta, omukono gw'abantu bonna ne gulyoka gumubaako. Era onoomukubanga amayinja afe, kubanga agezezzaako okusendasenda okuva ku Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu. Ne Isirayiri yenna anaawuliranga ne batya ne batakola nate bubi obwenkanaawo wakati mu ggwe. Bw'onoowuliranga nga boogera ku kimu ku bibuga byo Mukama Katonda wo by'akuwa okutuula omwo nga bagamba nti waliwo abantu abataliiko kye bagasa abavudde wakati mu ggwe, era abasenzesenze abatuula mu kibuga kyabwe nga boogera nti tugende tuweereze bakatonda abalala be mutamanyanga, onookeberanga n'onoonya n'obuuliriza, era laba obanga kya mazima ekigambo ne kitegeerekeka ng'eky'omuzizo ekyenkanaawo kikolerwa wakati mu ggwe, tolemanga kutta abatuula mu kibuga omwo n'obwogi bw'ekitala ng'okizikiririza ddala ne byonna ebikirimu n'ebisibo byakyo n'obwogi bw'ekitala, era onookuŋŋaanyanga omunyago gwakyo gwonna wakati mu luguudo lwakyo, n'oyokya ekibuga omuliro n'omunyago gwonna buli kantu konna eri Mukama Katonda wo, era kinaabanga kifunvu ennaku zonna, tekirizimbibwa nate. So tewabanga ku kintu ekyakolimirwa ekineegattanga n'omukono gwo. Mukama akyuke okuleka obusungu bwe obukambwe, akulage ekisa, akusaasire, era akwaze nga bwe yalayirira abajjajjaabo. Bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo okwekuumanga ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero, okukolanga ekiri mu maaso ga Mukama Katonda wo ekirungi.